Luka piero ariyo. Chieng' moro kane Yesu puonjo ji e hekalu, kendo lando wach maber, jodolo madongo gi jopuonj chik kaachiel gi jodong oganda ne jobiro ire, mopenje niya,
"Nyiswa ane, ere teko ma in go, momiyo itimo gik ma kamagi, koso ng'ama omiyi teko mar timogi?"
Yesu nodwokogi niya,
"Weuru an bende apenjwe gimoro achiel. Nyisauru ane, teko mane Johana batizogo ji noa kuom Nyasaye koso kuom dhano?"
Eka jogo nochako wuoye kindgi giwegi, ka gipenjore ni,
"Ere kaka dwaduoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye, to obiro penjowa gima omiyo ne ok wayie wach Johana. To ka wawacho ni noa kuom dhano, to ji duto man ka gibiro chielowa gi kite, nikech giyie ni Johana ne janabi."
Kuom mano, negidwoko ni ok ging'eyo kuma ne teko Johana oae. Eka Yesu nowachonegi ni,
"Kaka mano, to an bende ok anyal nyisou kuma ayudo e teko matimogo gigi."
Bang'e Yesu nogoyo ni ji ngero niya,
"Ng'at moro noloso puoth mzabibu, eka ne oweye e lwet jopur, mi owuok odhi wuoth e piny moro mabor kuom ndalo mang'eny. To kane kinde ma olemo chieke ochopo, ne ooro jatichne ir jopurgo mondo oom ne pokne kuom gik monyak e puodho. To jopurgo nogoyo ng'atno, moriembe gi lwete nono. Kumano wuon puodho nochako ooro jatich machielo, to en bende jogo ne ogoye, kendo otimone marach, mi oriembe nono. Eka nooro jatich mar adek, to mano bende ne gihinyo, mi giriembo. To bang' mano wuon puodho nopenjore kawacho ni, 'Koro ere gima datim? Ang'eyo gima abiro timo. Abiro oro wuoda awuon, nimar kamoro dipo ka gimiye luor.' To kane jopurgo oneno wuodeno, ne giwacho e kindgi giwegi niya, 'Maeri e wuod wuon lowo. Wanegeuru mondo lopeno odong'nwa.' Omiyo ne gidhire oko e tok puodho, mi ginege."
Eka Yesu nopenjogi ni,
"Koro uparo ni wuon puodho biro timo jopurgo nade? Donge obiro biro mi oneg jogo, kendo okao puodho mi omi jopur moko nono?"
To kane ji owinjo kamano, ne giwacho ni,
"Ngang', mano ok nyalre."
Yesu norangogi, mopenjogi niya,
"To kara, ere tiend weche mondiki e muma mawacho ni, 'Kidi mane jogedo odagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot. Ng'ato ang'ata mopodho kuom kidino notur matindo tindo, to ka kidino ema opodho kuom ng'ato to norege kaburu.'"
Jopuonj chik kod jodolo madongo notemo mondo mak Yesu gi kanyono, nikech ne ging'eyo ni osegoyo ngerono mana kuomgi. To kata kamano ne giluoro ji mane ni kanyo. Omiyo ne girito mondo giyud thuolo maber. Ne gioro jombetre mano wondore ni joma kare, mondo omake kowinjo kowacho gimoro marach, kendo okete e lwet ruoth. Jombetre go nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, wang'eyo ni gima iwacho kendo ipuonjo en adier. Bende wang'eyo ni ok iluoro wang' ng'ato, kata dabed ni en ng'ama nadi, to ipuonjo yor Nyasaye gi adiera. To koro nyiswa ane ka chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar, kata kik wagol."
To Yesu noneno kaka gichiko ne obadho, omiyo nowacho nigi ni,
"Nyisauru ane siling mondo ane."
Kane gisekelo ne siling, nopenjogi niya,
"Kido ni gi nying man kuom siling ni gin mag ng'a?"
Ne gidwoko ni,
"Gin mag Kaisar."
Eka Yesu nowacho nigi niya,
"Kara, chiuru ni Kaisar gi Kaisar, to gi Nyasaye chiuru ni Nyasaye."
Kamano ne ok ginyal make kata gi wach achiel e nyim ji kanyo, omiyo ne giling' thi, ka giwuoro dwokone. Josadukai moko nobiro ir Yesu, gin e joma wacho ni chier onge. Ne giwachone niya,
"Japuonj, Musa nondikonwa chik ni ka ng'ato otho, mi oweyo chiege ka onge nyathi, to wadgi nyaka kaw chiegeno mondo onyuolnego nyithindo. To koro ne nitie owete abiriyo. Wuowi maduong' nokendo dhako, to otho ka ok onyuolo nyathi. Eka owadgi malue notero chiegeno, kendo mar adek bende notere. Mano e gima notimore ni owete abiriyogo duto, to giduto ne githo ka ok onyuolo nyithindo. Bang'e dhakono bende notho. To koro, chieng' chier, to dhakono nobed chieng'a kuomgi ka ji abiriyogo duto nokende kamano.
Yesu nodwokogi niya,
chuo gi mon ma e piny ni kendore, to chuo gi mon moyier mondo ochopi e piny mabiro, kendo ochier kuom joma otho, ok kendre. Adier ok ginyal tho kendo, nikech gichal gi malaika, kendo gin nyithind Nyasaye, nimar gin joma osechier. To kata mana Musa bende onyiso maler ni joma otho chier, nikech kusomo wach bungu maliel, to ubiro neno ni oluongo Ruoth Nyasaye ni Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka, kod Nyasach Jakobo. To wang'eyo ni ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima, nikech e nyim Nyasaye, ji duto ngima.
Eka jopuonj chik moko nowacho niya,
idwoko maber japuonj.
Negiwacho kamano nikech ne ok ginyal hedhore penje weche moko kendo. Yesu nopenjogi niya,
ere kaka ji wacho ni Mesia nobed nyakwar Daudi, ka Daudi owuon to wacho e kitab Zaburi niya, Ruoth Nyasaye nowacho ni ruodha ni, bed e bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki obed raten tiendi. Kamano waneno ni Daudi ema luongo Mesia ni ruoth. Koro ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?
Kane oyudo ji duto winjo weche Yesu, nowacho ni jopuonjrene niya,
beduru motang' ne jopuonj chik, ma ohero wuotho gi lewni maboyo, kendo mohero mondo ji omosgi kamiyogi duong' kuonde ma ji ochokore. Bende mohero kombe manyime e ut lemo, kendo mohero kuonde moyiedhi e sewni. Gin joma yako ut mond liete, ka giriasore gi lemo moyware. Gin nwang' kum marach moloyo.